national. In a gospel, you need less praise the Lord.
Mukama tumanyi.
Amen.
Mukama tumanyi. Ay, 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 ay. Mukama tumanyi.
Amen.
Mukama tumanyi. Ay, 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 ay.
Okabye nyo muganda wange. Okabale nti olya kaba fizi. Kapito woli tachawera. Ono ya mulabya kabira mbaga. Choka Mr. John na yagala pepa. Olya yagala nanziga. Byona mukama abimanyi. Ndise maulire gasanyu. Nalabye mukama kutaka tambala. Sangula maziga gabadega kutabala. Just trust Jesus. Yatumanya tetu nazaliwa. Era agenda kumanya nolusembayo. Wano bosoma Luka ekyokutano. Kumi na musambu mpaka kwabiri. Osoma kumusajja eyali yakozimba. Ali kukatanda yena yagongobala. Basajja batu ne bamusitula. Nakatanda ne bamuleta. Ne bamusa mu maso ga Yesu. Okukkiriza kwabwe kwe balina. Yesu yaddamu nti asonyiddwa. Kati naawe ensonga zaziyingiddemu. Ayanukuza faye bibadde bikutambala. Gaziyiza ne munsalozo. Ogenda na kutambula amawanga. Era ogenda navuga ku motoka yo. Mulinya lya Yesu ogenda wasa. Ukaba mwana ugenda muzala. Mukisa gwa mukama kufamire yo. Ekigambo challenge ugenda chivamu. Apartment ugenda zizimba. Alangirira sente kubula mubo. Nze yanda za mafuta kuchachi. You shall know. Dade amu Jehova mukama atumanyi. Ay 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 mukama atumanyi.
Amen.
Mukama atumanyi. Ay 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 mukama atumanyi.
Amen.
Mukama atumanyi. Ay 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 mukama atumanyi.
Amen.
Mukama tumanyi, ay 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 ay, mukama tumanyi,
amen.
Mukama tumanyi, ay 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 ay.
Sabira bantu bo, sabira na balabe bo, bonna bakwateko. Ayanukula mulaba, ayanukula, ayanukuza muliro. Atera chemanyi mukama chemumanya, sonyi wabenenya.
Ay 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 ay, mukama tumanyi.
Amen.
Mukama tumanyi. Ay 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 ay, mukama tumanyi.
Amen.
Mukama tumanyi. Ay 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 ay, mukama tumanyi.
Amen.
Mukama tumanyi. Ay 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 ay, mukama tumanyi.
Amen.
Mukama tumanyi, ay 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 ay, mukama tumanyi.
Amen.
Mukama tumanyi, ay 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 ay, mukama tumanyi.
Amen.
Mukama tumanyi, ay 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 ay, mukama tumanyi.
Amen.